Caribbean Records.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanyeje? Baby nipe tena kama jana. Wanatamani anibubujike. Ukintenda kiuta nyutani taniwa Miju ya konshata mbazana ntambia nini watu. Wendo faraja maisani usiniwe Menele kufa kuzikana chachura na tatu.
I'm not doing it.